Here's another one.
Mbele mision Hizi siya za kiraspo kama geton Kime sisi paka bebe kali sizion Kwa ni mkuu wapisi tupu huku tunakula stare Vuwa paka shati kwa mizuka kupanda tuchonge kipare
Just like that
Tukitimba
Kambali we Kambali
Tukiwaka
Kambali we
Chicha
Ukishafika umri wa balendo wakati wa starehe so macho kwenye kalenda tunacheki tarehe za mshahara kisha tuianze sherehe love kavuta sigara so chuki kawai re wanalana kama hawana wazazi hawa watoto na leo wamekutana na mvunja nazi kwa ukidaka peace
kanyaga
sima peace akisha tupande bilisi atuchagui pa kumwaga yani ni Roma na baba jada yani sha kama wadem na wazumzum na walenga kama sniper kimwaga sumto anajua mindo tight saona nsha waka waka Na bado mapema na saka saka Sony baby na unatuma sinema na taka taka Na muwe na siku njema misha lewa nyaka nyaka
Stare kila kukicha
Five down.